studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hedi be studio tamani yodo sai saki kuma dozuma diko hala ton kabaruji gondi dodi jode mezon la presse la bamako gani kante wonani en to boggi jande to fodami fode non wadi hakkunde laami be kaso e haybobe cuudi mudun batte suudu kaso heeru kenya barun kenya robandun e wi laami be yo fabbilli tan suudu bamako ndu sabani mawdu ndi do suudu haybobe non kulliti du wana hubindi ndu Asiyadu yamalato wadde politiki leko hala kenya kidal e kongere o nenne e wi seba hakkile non toppere nuy gasere fay wotere yamerta gubal bangal kaborde lato wadde politiki kana so juini kaborde de warbe hore dum anambaawi hadde hore en peenude hono no rewbe gorri hande ni hono fu wadirte on keban jabu mudun e le kabaruji di yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah ma don e do studio tambe fooda mi fooda non wadi hakkunde laamibe cuudi kasu e haybobe didi haybobe be non tawda ke eno suudu heru kasu kenyoro bandu uditirani le o region kulikoro den nokoro fabato nanna fabbilitinde suudu kasu bamako ndu e wi laamibe haybo be non koliti kuteji gondudi godudi le golleji mudun e wi mabbe faande do du kenyoro bandu non yubminta golleji mudun sabe faande hubindinaki nanna ele mudun fabe do non famu kede Umar Waygal e Mamadou Sam Sew
yimbel hanno wotterle suudu kasu do bamako do dum hana burde yimbel teme nayon ka wattu jono uddaabe tombe an ya fa yimbeel ujinaaji didon dum wadi so luudo suudu no dirkeni yoroba darna joni suudu do kasun kobe kan wattede sartobe ke kolitiwi duudo suudu yo wajibi jati non wattu jono ko yata kasun kobe teme didon naba ton fedde haybobe kasun ko wombe leedi meedi di tawdaake o do hakkile be kolitiwi di heejodi di fubama ka do hen yalla duudo suudu kaso ana darne kede mo kanko nuddete lietna dawda konate kanko lamido fedde sagon tonde tiidoobe kasuuji le leedi meeden de ko ma sifiddo hen
mi pawta fiwide e o wattu wadi ndenagu oɗon nokku gudurɗo bamako kiloji capanɗe jiɗɗi tati udite dagoɗɗe kabtiɓe ngala tunno poste wala tun yalla ima daraji mbawa waɗede kala wattu mo umotireji ma dun kippali gaɗama fewde e nokku o min tanki dun wiide nokku o tilaka fi gollede ndenno yimɓele hana fi ngaldire toon tafu wona gonɓe kaso wona golloɓe ndenno abbanan min jaɓata yimɓele fedde amen fodde nder oɗon nokku gudɗuɗo o
laamu koɓe wonɓe le leydi ndi kolliti ɗum wona gonga nduɗo suudu kaso darnama fa rewa haqqeji ɓiɓɓe adama en tawi haqqeji kasunkoɓe du jaɓɓataki e leydi ɓe kollitiwiɗi yimɓele hewɓe kañi en naɓa nokku noddirteɗo kini yoro bato fa kayba nduɗo suudu kaso micciteɗen wiide le oɗo région kulikoro goto hitande 2016 won yimɓele jo en kaɓorɗe nannuɓe toon so keli toon kaso goto ɗum laadiki sababu du so kasunkoɓe hewɓe bitti fa handen jiitaka
hono nokkuji ɗo kasunkoɓe marete galda eno sariyaji ɗi mali signiniri mbiri ni sabede eɗi kandi e cuuɗi dogotoro fa warde du e guure kasunkoɓe e wi haɓantoɓe hakkeji tomente noon ɗiɗo hakkeji tabaka ley ɗiɗo cuuɗi kasu kanko Drissa Traore o juɓɓino golleji AMDH wonko haalde Fatiyatra keɗɗono hen Mamadou Sam Sew
leydi Mali ndi signin talki kewɗi e le adunaru ndu ana woodi ɗum talki kewɗi nder leydi Mali nder e muɗum no faccintinna kabaru muncangol hoore cuuɗi kasu inde prison o jaatina wondi majjude seeɗa seeɗa no ɗum noddirte woni nokkuɗo yimɓele ngala yoppitere yalla neɗɗaku no huncine hoore banggal ɗiɗo cuuɗi kasuɗi ana ɗiɗo sariyaji kabaru kewal cuuɗi kasuɗi kala kulle ɓiliɗi jogola ɗiɗo cuuɗi kasuɗi no faccintinna e sariyaji ɗi ɓinguel adama no hani heɓde nokku ɗo ɓinguel adama no hande e nokku camtuɗo sanne banggal lelade kala suudu kaso du no hani tawrede suudu dogotoro ɗum fof no jeyda e jogola ɓeɗo yimɓele so banggal ndenagu ana woodi sériyaji kanɗi taɓede nder leydi Mali saabi kewɗi e majji no jedda
kala kabaruji mali ɗi jiɗɗon heɗado heƴoji studio tamani fou o ñoɗɗan do whatsapp muɗum 76 62 88 51 76 62 88 51 do whatsapp studio tamani bankiji mali du garan wadde murtere golle wonde dagu ñalaɗe nayyi le ko syndicat ɗumeni sina bef martin kumbako nenno so nde laataki sende laatike noon nde fuɗɗan du ñande sappo e ɗiɗi lewru novembre waro ndu nde ɗo murtere jokkan caggal nde ñalaɗe ɗiɗi yontere ƴaɓɓine nde e wi horeɓe syndicat o noon so kawral waɗali sikke wala nde waɗan noon asiya du dun woni fedde bande fedde bande kaborde ne gubal bangal kaborgal gotal noddi tengal asiya ngal du tilike kongere mudun nenno ngal gubal politika ko e solde tengal cinngal kawra aljengal yamala to wadde politiku kabar mudun non andinama kenya li kongere mudun kidalto e wi seba hakkilo en non yogabe ka kolliti toɓɓere nuugal sari fay watere yamirta gubal ɓangal kaɓorɗe laato wadde politiki e wi mabɓe noon yo miijo wango gonɗude so gubal ngal e hoore mum lenni yoppi kaɓorɗe docteur Souleymane De o jangino université wonko haaldi Adama Amadou Aydara keɗɗana hen ko Mamadou Samba Seku faccitane
wala ele nuugal sariyaji ɗi wala ele sariya kumconogo hoore baali politinkoɓe waylitinde gubal kaɓitiɓe laatade walde politikaku so ɗum hani ɗum dawrede ana hani tafun gubal ngal yoppa kaɓorɗe tawane ngal ɗo gubal na jogui fa hande kaɓorɗe sariya foof wala e leydi Mali ndi jaɓanno oɗo kabaru o holtama jaati wiide so ni tallaji na woodi nder leydi sato won sariyaji bawɗi waɗede banggere kay oɗo alhaali o ko an tiiɗi ɗum laato saabi banggal juingol fedde politikaku ministére fumaninde hakkitere laamu humcanta ɗu hoore ndeɗo gullude wawi yamrude juingol fedde politikaku tawane yo wajibi oɗo ministre o taɓade sariyaji leydi ndi ndenno milay fisomo jaɓa hokkude yamrode asiya laato fedde politikaku tawane o taƴura fewide ɓeɗo jaɓi woɗɗade kala ko woni kabaru baasi
janguinaɓe jeɗɗon suutanoɓe aljumare ƴaɓɓin nde kuriyance le cercle moti o joppitama beete hande goto keddinoɗo o du hewti hoore mum jeegom ɓe noon yo balɗe ɗiɗi caggal ko nanggono ko joppita syndicat janguinoɓe motti andini oɗo kabaru ka sineb noon andini fa handen ɗiɗon ana keddi e juuɗe du le cercle tenengu o kanko Abdoul Wahab Diallo o secrétaire général sineb région motti wonko sofide Oumar Waygalo keɗoɗenɓe
les 7 enseignants sont libres aujourd'hui
wattu joni o kamɓe jangguinoɓe jaɗɗonɓe fou ɓe joppitama eɓe ley galleji mabɓe goto mi yiide muɗum beete hannden wattu jettiyamde les cap sévari fa hande yimɓe laamen ɗiɗon woɓɓe kasen an nanga le laamu teningu o keña min puɗɗino murtere balɗe ɗiɗi fa min kollitiwiɗe miɗen tawda e musengaɓe cuutaɓe kuriyansa kañe teningu fedde amen nde waran yoppo golle janggo fa min kollitiwiɗe miɗen tawda e yimɓele amen nangaɓe
gorko e towtinde ɓeygu muɗum landugal manggal ana wawi laatade du e wi dogotoro en noon wona debbo tan towtinta hakkunde towtinta ɓeygu muɗum ndenno fa towtina noon gorko ana hani heɓude haɗude heɓude ɓeygu le muɗum noon kañum e hoore so oppima waɗi hon ko wiyete golle ko noddirte le francinkore vasectomie o ndenno rewɓe yogaɓe ana tawda e majjum fa fammigol ana hani du waɗede yalla hakkillaji worɓe ana mbaylito banggal muɗum ndenno keɓen famu tan towtugol ɓeygu wona rewɓe tan wodani worɓe du ana mbawi wadde ɗum keɗɗeno Mamadou Samba Seku
jamare nde na dulli fa sanne yo kabaru lollirɗo vasectomie haybugol ɓeygu banggal worɓe ɗum laatoto sababu worɓe mbasa fo heɓude ɓiɓɓe e wattu moɓe cuɓɓi kamɓe ko e mabɓe gam maliga ana famɗi worɓe jaɓoɓe nawtorade oɗo kabaru o honono ɗum holliti bamakokoɓe yoga
golle o ana jaɓa ciɗude sanne kinami mi dokkodira hakkillaji faahi yalla yimɓe ana jaɓa nadde mine min ñeeɓe mine jiiɗi sukaɓe faahi so debbo ana wawi haybude ɓeygu hunde moƴƴu mo wiye gorko hayba ɓeygu mum min ka min gata jaɓa e rewɓe faahi wonton kayboɓe ɓeygu mum worɓe du ana wawi wadde ga ɗum hunde ko tabitita le leydi galleji faahi wonton ɗi ciiɗa allah hedde ɓeygu woni mum rewɓe ana wawi haybude ɓeygu mum so worɓe du wawi haybude ɓeygu mum ɗum hunde lobbere sanne
farati foof wala e gulɗo oppugol e wi doctor en ɓe nafaka muɗum eɓe rewɓeɓe nawtorto foof yo gotum ka fadde ɗum golle won talkuru ndu kanko oppeteɗo e kañi docteur o ciññinta keɗɗanna docteur Alkadir Diara urologue
haɗude hoore mum ɓeygu banggal gorko e waɗatake e ley mali so gorko waɗi ɗum heɓata ɓeygu kasen opération majjum tiiɗa fewi
ewi imuji gaɗaɗi nder adnaru ɗu famɗi foof capanɗe joyi million worɓe goni nawtoriɓe oɗo kabaru vasectomie o ka honono sifaji haybugol ɓeygu guɗɗiɗi oɗo kabaru o hatta fewi ñawuji ɓiliɗi e lende
studio tamani yo paabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
sen garti kabaruji région ngaji meɗen keɓen faamu le leñol ima jagane ono worbe muuden tato mbarama nokkudo hakkunde muuden men ko kilo ngaji jago hakkunde men ka andre bukan ko heba nande non bonande muudum wadi kenya wattu katral kikide nanna anda ka wadbe o golle kanam be jadi e motoji didi warabe be horgol ana wonda faabe jite non yimbe chapantato jogi be kabardo do motoji du kipike wuro garba me le commune bambale circle buram o nyande talataare dum wadi nyande lumulo ko heba nande non yo worbe tato gube bande kabardo be de hore be ndartanno e cumi hono janginirde sobe jottori hewbe kaccaldi pade mabbe du wittude be darni be barmini hono gorko goto andi jinnodo andide soldats ka badde mum ana yeso galleji hono ujinaji naydi kewa bawde le communale sappe tati cercle masina sang le region segu o notorama jawdi le hejo jigi sama yiri kabar mudun non andinama kenyi le fuddode hejo mudun didabo galle fu hokkete ujinaji tati le rufu yo banque mondiale darani al musta mun ko warata e milliards ji jena sefa ndagu dubi tati do kaddo le dido kabaruji deeda keddeeda fande yotrome ana yeso yon tawdo ko warali.